Tuzo kulaba gwe Yesu Komukono gwo gutuyambe lero Ogwo gutalemwa okuva edda n'edda Kalero tulabe Katonda Chesaba nze lero Mukama Sangula maziga Wabule adayonga tawonye Yogera bogezi chigambo tuone
Mukama
Chigambo chochi tuzemo bulamu Katonda wafokole vya magero Kudobozo njiweka mafuta Lunolu imbo lufule dagala Luambala manyo kuonya Lukutulezi jizevi komo Abantu bona balike mizimu Basumululwe bafune emilembe Gwe wagamba nche chigambo cho tata Bwochituma techida Bwechiba techikoze Yogera bwogezi chigambo tuone Chigambo chochi tuzemo bulamu Katonda wafokole vya magero Buli omu afuna kudibwamu Lero katulabe ku Katonda Omulamu ngakola Totuleka okudayo Mukama Ngate tufunye mukisa Ngate tuwonye bizibu Lero Buli omu afuna okudibwamu
Tuone.